get beats. It's together to get maso anga vano anayamba mwano akaziena wasabu masiriranso popeza iwo anabanga chisankho kuti ana spota modzi ndipo alipo yekayo mutu wanga nawo so wayamba mwano akaziena wasubuganizirako popeza iwo unabanga chisankho kuti unafira modzi ndipo alipo yekayo kanti maganga kasondeka yamba mwano zokamba tuhena sizimaka wa one sort usana bwele iwe kanali koswega pano kazitolela ndekangozemva kupepa kapena mwina unandijesa mankhwala kumango kuganizira ndikangokhala kupanda kukuona ine nzima kuwawa tangobwela lero lomwe siningadikine
pakamaa mumtima paka ine sindipeleka mpa so emano putting the sources under untima manda sinipelega pa danso emano emano emano.
Zibezeleni wanu wanga yu ndatile kan Disileni wanga yu chonde ndatipe pan Kumuvega mpete imene yonde yanga plan. So you know wagwan kama ndikonda nga kale ndilibe pepa Nkaza ipula uziwe sinza kuleka Waponda mpawi ndipo anzago wa kuseka Kuma ziwa ama ziwa zose ni mulungu yeka Hauze ni mastenda wabezela inlo Hauze mahopu wako usuli single Ndakazikika and I'm not ready to mingle Zakupanga introduce kwa my friend mpaka kumpingo Kapena mwina unandijesa mankwala Kumango kuganizila ndikango kala Kupanda kukuona ine tima kuwawa Tango mwela lelolo mwesini ngadigile
pata maa Sosisaga Mumtima paga